Happy birthday. Another Habu. Holy Stars Music Band. Mr. Ngoa. Tingika Music.
Tamu Music Band. Mola apewe sifa kwa kutupa siku ya leo. Ndege angani wanashangilia kuashiria ni siku nzuri. Sote ni tuimbe na raha,
uimbo mtamu happy birthday.
Ameongeza mwaka dia Edna,
zawadi njema toka kwa Mola.
Dia Edna,
uishi maisha marefu ya heri.
Mazuri ya Mola
yafuatane nawe mama,
iyo nyota yo
izidi kungala dedewe.
Mafanikio
mautumado gakutue tuwe.
Mola akupe nguvu na uzima, dia Edna akunemeshe nema kubwa kubwa.
Uipate heri jema
kulira tulu, dia Edna.
Bahati nazo zikale mbito,
tusimame tucheze.
Happy birthday
dia Edna,
heri njema,
baraka za Mola
siku tawale,
yote ufanyayo
ufanikiwe.
Tusimame tucheze.
Happy birthday
dia Edna,
heri njema,
baraka za Mola
siku tawale,
yote ufanyayo
ufanikiwe.
Tusimame tucheze.
Happy birthday dia
Edna,
heri njema,
baraka za Mola
siku tawale,
yote ufanyayo
ufanikiwe.
Sifa kwa kutupa siku ya leo. Ndege angani wanashangilia kuashiria ni siku nzuri. Sote ni tuimbe na raha,
uimbo mtamu happy birthday.
Ameongeza mwaka dia Edna,
zawadi njema toka kwa Mola.
Dia Edna,
uishi maisha marefu ya heri.
Mazuri ya Mola
yafuatane nawe mama,
iyo nyota yo
izidi kungala dedewe.
Mafanikio
mautumado gakutue tuwe.
Mola akupe nguvu na uzima, dia Edna akunemeshe nema kubwa kubwa.
Uipate heri njema
kulira tulu, dia Edna.
Bahati nazo zikale mbito,
tusimame tucheze.
Happy birthday
dia Edna,
heri njema,
baraka za Mola
siku tawale,
yote ufanyayo
ufanikiwe.
Tusimame tucheze.
Happy birthday
dia Edna,
heri njema,
baraka za Mola
siku tawale,
yote ufanyayo
ufanikiwe.
Tusimame tucheze.
Happy birthday
Tomona na tingika wala, atingika, atingika, atingika. Atalari kombe matawi, pia nasema happy birthday to you Edna. Atingika, 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 atingika. Edna anacheza, Edna anatingika hapo hapo.
Wapi director fix
kula ngoma,
tusimame tucheze.
Happy birthday
za Mola
Simutawale
Yote ufanyayo
Ufanikiwe
Simame tucheze
Happy birthday
Ni ya ena
Heri njema
Baraka za Mola
Simutawale
Yote ufanyayo
Ufanikiwe
Simame tucheze
Happy birthday
Ni ya ena
Heri njema
Baraka za Mola
Simutawale
Yote ufanyayo
Ufanikiwe
Simame tucheze
Happy birthday
Ni ya ena
Heri njema
Baraka za Mola
Simutawale